radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mukubimbura iki kiganiro turakira umwana w'umukobwa ushaka se atigeze amenya yasamwe nyina ari Burundi mu mwaka w'1997 yagaruka mu Rwanda akuriwe umwana avukira Inyanza mu ntara ya Majyepfo. Papa we yanze kugaruka mu Rwanda. Janine Mukandayisenga aramushaka aramukeneye. Mukandayisenga atuye ku karere ka Nyanza umurenge wa Kibirizi akagari ka Rwotso umudugudu wa Mubuga.
Njanga no gushaka papa wanje.
Papa wawe mwatandukanye ryari byagenze gute?
Papa wanje nago muzi ya yabanaga na mama i Burundi amuterinda. Arangiye mama arahunguka 97 papa yanga kubazana arakomeza bavuga ko ngagiye kujya muri Kenya yanga kugaruka mu Rwanda. Nago tuziranye kuko mama yahungutse ntwite. Ariko papa akazanya mama nagazaho papa wanjari kuko nta nubwo babanaga nk'umugore n'umugabo. Nyine babanaga i Burundi bahuri Burundi babanayo. Ariko mama mu bisanzwe arafite umugabo wundi mu Rwanda nuko bari batandukanyijwe n'intambara.
Hanyuma mama wagarutse asubira ku mugabo we.
Yagarutse asubira ku mugabo wewe.
Hanyuma wowe bagufata nkaho uri umwana w'uwo mugabo cyangwa se bagufata nkaho uri umwana wa so wasigaye i Burundi?
Oya, bamfata nk'umwana w'umugabo wasigaye i Burundi, nago bamfata nk'umwana w'uwo mugabo.
Papa wawe amazina ye urayazi?
Zirimwe ryonyine n'iryo mama abashije kumbwira.
Yitwa nde?
Yitwa Gatabazi.
Umama wawe yaratuye he mbere yo guhungira i Burundi? Aho yaratuye mbere niho atuye ubu? Itujyara tuye he?
Yego ni atuye.
Hanyuma se papa wawe we yakubwiye kubamenya ni i Burundi? We ntago ubizi, wavutse nyuma akwiye kubamenya ni i Burundi bahungiyeyo. Yaba yarakubwiyeho Gatabazi yakomokaga?
Mama ngo yambwiye ko ngo Gatabazi yamubwiraga ko akomoka ngo muri Gisagara, mu karere ka Gisagara, muri za Gakoma.
Wigeze ubaza mama wawe nimba barakomeje kuvugana cyangwa se byahise birekeraho ntibongeye kuvugana?
Ntabwo bongeye kuvugana kuko mama ngo yaramubwiye basubire mu Rwanda. Papa aravuga ngo ntabwo nzasubira mu Rwanda. Yari ari kumwe na sister we ngo ahita amujyana ajyana na mushiki we ngo barakomeza baragenda. Ntabwo rero mama zanu bahise bajya kuko nisa ntabwo bajya bavugana.
Uwo mushiki we yakubwiye izina rye irya ari ryo?
Oya, ntabwo yigeze arimbwira.
Mukandayisenga, umaze imyaka hafi 26 utazi papa wawe, utaramubona, umwumva gusa, uzi izina rimwe. Iyo mama wawe amukubwira, akubwira ko usa na so, akubwira ko Gatabazi yari mu ntoki?
Ambwira ko nyine nsa na papa wanjye, wenda aho ntasa nawe ari uko papa wanjye ari muremure, ariko njye nkaba ndi mugufi. Ariko ambwira ko ahandi hose nsa na papa wanjye.
Ukumva ushaka kumubona?
Ndumva nshaka kumubona cyane kubera akantu mba nyine n'undi ntabwo umugabo wamfata nk'umwana we. Amfata nkaho nari umwana we.
Ariko ntabwo aguhungeta, ntabwo akubuza amahwemo, uri umwana mu bandi?
Bakeka mbere nyifite nk'imyaka 16 nibwo yashatse kumfata ku ngufu. Ndangije mukecuru. So rero ubu narakuze ntabwo mbana na mama, mbana na mukecuru kubera ko umugabo wenyine yashatse ko turyamana.
Ufite imyaka 16, uwo mugabo wa nyoko ashaka kugufata ku ngufu?
Ashatse kumfata ku ngufu.
Ntabwo wigeze mbere yo guhungira kwa mukecuru kwa nyogokuru, ntabwo wigeze utekereza ko ushobora no kubibwira ubuyobozi kugira ngo bumenye yuko icyo kintu cyabaye, cyangwa se wagize ubwoba?
Nyir'umwana, ibintu by'ubuyobozi byari bitaraza, ribu yari itaraza, kandi nta n'igitekerezo nari mfite cyo kuba nanajya ku buyobozi. rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro mbibwira mama tugendera naturongingira kuba mu gasozi imbere yo kujya kuba kwa mukecuru hashize igihe subira kuba kwa mukecuru ariko mama marabizi ko umugabo we nyine yashatse ko turyamana ndabyanga.
Wagize neza kubyanga, wagize neza. Mama wawe yakubaye hafi mu rwego rwo kugukomeza kugira ngo udahungabana, birumvikana umwana muto w'imyaka nk'iyo kugira ngo asagarirwe n'umuntu wagombye kumumenya, yibwiye yuko utari uwe agashaka gukorera ibyamfura mbi. Ibyo ni ibintu umubyeyi byagombye kuba yaragufashije kugira ngo udahungabana, birahungabanya. Mumaze kubiganira, mama wawe yakubaye hasi mu buryo bwo kukurema agatima kugira ngo udahahamuka?
Oya mama wanjye, nyine we na musaza wanjye ubwo bavuze ko bashatse kungira nk'aho ndi kirumbo, nyine kuko nahise nagumye muri urwo rugo, nahise ngenda njya kuba ndi kwa mama wacu. Bavuga ko ari urugo butumye ngenda, ariko nanamubwiye impamvu itumye mva muri urwo rugo. We rero bo na musaza wanjye bakumva ko ngo ari uburumbo butumye ngenda, ariko ntabwo bwari uburumbo. Ni uko nangaga kuryamana n'umugabo wa mama wanjye, ndagenda hashize nk'amezi atanu ngaruka mu rugo kubana na mukecuru ubyara mama wanjye.
Wagize neza, ntabwo ari uburumbo. Akenshi na kenshi abana batoya iyo banyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo, abo babibwiye ba mbere hari igihe babafata nabi, bakabafata nk'aho ari ibirumbo, ko aribo bagiye kumwiyenzaho, ntibumve yuko umwana yasagariwe. Ntabwo rero bintangaje kubyumva, kubera ko se wa mbere wabonye igisubizo nk'icyo ngicyo kidashimishije, kitari nacyo, kandi kivuye ku bantu bagombye kukuba hafi bakagukomeza kugira ngo udahungabana. Ni ibintu bihungabanya. Ndakumva, ndagukomeza, kandi wagize neza kugira ngo ushobore kumuva iruhande, ushobore gukura, ukure neza ntawukwangije. Kandi rero najye nkubwire ko icyaha cyo gusagarira umwana w'umwangavu ushaka kumufata ku ngufu ntabwo gisaza. Ugeze aho ngaho mu rugo ukabibwira umukecuru, nyogokuru, ukambwira uti mawe ndaje nzaguma hano, ntago nzasubira hariya, we yabyakiriye ate?
Umukecuru yabyakiriye neza cyane, yabyakiriye neza cyane rwose, cyane ko nabanye nawe mfite imyaka itanu. Uwo mugabo wa mama yari afunguye rero arangije aravuga ngo ntago ari ngombwa ko naguma kwa mukecuru, ngo ninze tube turi kumwe, nyine amfate nk'umwana we. Mukecuru wenda ni mu yari amfitiye, ndagenda. Ariko ntabwo byatinze kuko yahise ashaka kunyine kumfata ku ngufu, ariko nyine mukecuru yabyakiriye neza cyane, kuko n'uyu munsi niho nyiri, kandi ntekereza ko nje nawe tubanye neza.
Ni byiza ko yakumvise, nicyo warukeneye umuntu kumva kugira ngo wongere wiyubakemo ubumuntu bwawe. Ndashaka kuvuga imbaraga zo kumva ko ntawakwangije, we n'ubwo bwose habayemo gushaka kugukomeretsa. Ibyo ngibyo rero iyo ugize Imana ukabigafatirwa hafi, ukagira abantu bakuba hafi, ntibakwita umunyamakosa, bakakumva, nabyo birakurema, bigatuma ukomeza gukura neza, ukaba umwari ubereye u Rwanda n'Imana. Dukomeze muri iyi gahunda kugira ngo dushake papa wawe. Kuva wava mu rugo aho mama wawe ari, ntabwo umwongeye kujya muganira cyane ngo umubaze niba hari amakuru ya papa wawe yamenye, nta cyangwa se muraganira ku kintu nimukivugeho?
Oya, ntabwo twabiganiyeho cyane. Icyo koze wenda uyu munsi niho naje kumuhamagara kuri telefone ndamubaza, ariko ambwira ko amakuru yiwe ntayazi, na n'isaha ntazi amakuru yiwe rwose. Mbwira ko yanabyikoreye, nta n'impamvu akomeza kumushaka cyane, nuko yambwiye. Ariko amaze kumbwira mu kanya kashize.
Ariko se gahunda yo kugira ngo ushake kumenya amakuru ya papa wawe, wayigize kuvukiri mutoya cyangwa se nukubera ko wabonye uwo nguwo washoraga kwita papa wabanaga na mama wawe atakubereye imfura?
Oya, nge muto nundi na nari mbizi katari papa wanjye, mbizi katari papa wanjye. Ariko urumva umwana wese akura yumva ashaka kumenya umubyeyi, nubwo yafite umuntu umurera neza amwereka urukundo, ariko akaba hari abandi bamubwira ko uwo muntu atari papa we, nawe agira amatsiko yo kumenya umubyeyi we rero. Nanjye nashatse ntabwo nakuze mbifite mfite iyo ntego, ariko nyuma yo kugira ngo ashake ko turyamana, nahise mvuga nari nshaka kuzabona papa wanjye wa nyawe, mubaze n'impamvu atigeze nshaka nk'umubyeyi wambyaye. Imani iramfashe rero ndabamenya, biba ngombwa kumbandikira kugira ngo mumfashe kumushaka.
Warakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nabonye ubutumwa bwawe, abantu bajyaga kwivuriza aho ngaho ku bitaro byiga koma Gatabazi Muramuzi, Gatabazi Muramuzi abahunganye nawe mujyana i Burundi, mwaramubonye abavanye nawe i Burundi bagana muri Kenya. Muramuzi mushiki wa Gatabazi, niba wumva ijwi ry'Amerika ikiganira Agasaro Kaburaga kuri uyu munsi, nawe utunyureho tuguhuze n'umwana wanyu uri mu Rwanda. Ubwo rero ndahamya yuko Janine abambasaderi b'ijwi ry'Amerika ni benshi, ikino kiganiro kirajya kurangira baduhamagara batubwira yuko papa wawe bamubonye bamuzi, nawe ndahamya yuko atwihamagarira akatubwira ati ni mumpuze n'umwana wanjye. Nzabikora rero nishimye niba papa wawe akumva ubu ngubu muri kano kanya, akaba ari kuri radio arimo yumva ijwi ry'Amerika, ngaho umubwire iki kuri ku mutima.
Papa wanjye ni ubukiyo, ajya nkubwiye ko ngukunda cyane, kandi narakuze nabaye inkumi, mfite umwaka utaha, mfite ubukwe bibaye byiza, wazawara ukambara ingofero y'ababyeyi, nicyo najya ngo umubwire.
Janine wabaye intwari kandi uzi igihe, ndasaba cyane kugira ngo papa wawe aboneke vuba, azakire iyo nkwano, azambare n'iyo ngofero y'ababyeyi, azagutahira ubukwe.
Yego,
ngaho rero mu gihe tugitegereje gukora ubushakashatsi kugira ngo dukubite hirya no hino uko tusanzwe tubikorana mu kiganiro Agasaro Kaburaga, bidufata igihe ariko Imana ikadushoboza bigatungana. Mu gihe tugitegereje rero, nawe utegereze wizeye, Janine nkwifurije amahoro y'Imana.
Kagasaro tugashake kazabone, Kagasaro tugashake kazabone.
Undi mwana ushaka umubyeyi we ni Bella Bayisenge utuye i Bujumbura mu Burundi, afite musaza we Mugisha Yani Chris wabyawe n'umugabo witwa Marianne Makaj, ushobora kuba atuye mu mugi wa Plavunica muri Slovakia. Marianne Makaj yamenyanye na mama wa Yani Chris yaje gukora mu Burundi muri Burarudi mu mwaka wa 2008. Bella Bayisenge atuye ku Musaga i Bujumbura.
Ikunda shaka umuntu papa wa mutoya wanje, petit frère wanje.
Uramushaka kuva ryari, yabuze ate, ninde?
Bisanzwe ntabwo ndamuzi neza, ariko ku makuru mfite ni umuzungu yaje ino mu Burundi muri 2008, kuko petit frère yavubutse 2009 muri mars. Rero mba barahuye na mama umubyeyi wacu, hama baca baronka uwo mwana, ariko yaciyagenda ntiyasubiye kandi kugaruka.
Yitwa nde uwo mugabo?
Yitwa Marianne Makaj.
Ni umukire gihugu se?
Slovaki.
Nta gapapuro na gato umwigeze musigirana ry'ahantu handitse izina rye?
Oya.
Aza gukora mu Burundi yaraje gukora iki?
Okay, aza gukora mu Burundi yaraje nk'umutekinisiye muri Burarudi.
Umutekinisiye muri Burarudi mu mwaka w'ibihumbi 2008. Uko mama wawe yakubwiraga ko yakora iki muri Burarudi?
yavuga nyine ko ari umutekinisiyen ngira ngo baje gukora ibyuma sinzi nta information ndende yakunda kutubwira ko
none niba yaraje gukorera Burarudi yaje aturutse muri Slovakia cyangwa se yaje aturuka mu kindi gihugu nacyo cyengerwamo inzoga gikorana na Burarudi
ayo makuru nabwo ndayazi nzi yuko gusa yari umuslovaki akaba yaje ino aje gukora muri Burarudi
yaje aje kuhakora nk'umuntu uzahamara imyaka cyangwa se yaje nk'umuntu woherejwe nko gukora ibyuma byarangira agataha ni ukuvuga ko wowe ntabwo umuzi na musaza wawe ntabwo amuzi
oya nta n'umwe amuzi na mama yari amuzi gusa nawe yitabye Imana
komera none se aya makuru ninde wayaguhaye ni mama wawe akiriho n'abandi bantu bakubwiye wari we aya makuru yakuye he
amakuru ni mama yatubwiye kihaci
nta gafoto ke mama wanyu yigeze abereka
nta foto n'imwe twise
uko mama wawe yamuvugaga nk'umuntu bakundanye cyangwa se n'umuntu bahuye hanyuma barishima havuka umwana yabibabwiraga ko byabimeze gute hagati yabo bombi
sinzi neza nibaza ko bahuye barishimana gusa by'iminsi yarakino hamaragenda gusa amaze kugenda naho nyine baravuganaga kuko mama yatubwira ko bavuganye yaragenda akifotoza akamurikira amafoto afise inda akamurikira amafoto y'umwana mbwambu nyuma sinzi ukuntu byaciye birangira
Mama wawe yamuherezaga amafoto atwite ariko undi ntamuhereza amafoto ngo amwereke ati ndi mu kazi hano ndi ku mucanga se ahantu ku nyanja nta gafoto ke yohereje musaza wawe yitwa nde
yitwa Mugisha Jean Chris
none Mugisha akimara kuvuka hari ikintu papa we yohereje nshaka kuvuga nk'ikigoma nkakigozi se nk'amata mbese kuvuga ati umwana yavutse ndamwakiriye hari ikintu wumvise mama wawe abivugaho yuko yamenye ko yabyaye
numvise mama avuga ko abizi ko umwana yavutse nicyo nibuka cyane ko sinuka sinzi ibintu yabwiye bwabo tu yavuze yuko umwana abizi ko umwana amufise mu Burundi ko simura mu Burundi
none ko umaze gukura umaze kuba umukobwa w'inkumi uzi ubwenge wigeze utekereza kujya kuri Burarudi ngo babaze umugabo wigeze kuza kwakora muri 2008 wari umutekinisiyen wari uvuye muri Slovakia ndetse ngo nababaze n'ikigo cyari cyamuhereje aho ngaho ugeze utekereza kunyarukirayo
ingona nigeze kugenda ndabundira abantu bashobora kubimfashaga ngo ashobore gushikira umuntu ashobora kumuha ama information ariko nta kintu byatanze nyine koko ndi bakuma banyinyora sense ntibabyitayeho rwose
ntabwo bagomba kukutaguha agaciro kubera yuko ni uburenganzira bwawe bwo kumenya uwo muntu wahakoze kubera ko yasize abyaye umwana uwo mwana ni umurundi ufite uburenganzira bwuzuye bwo kumenya papa we na Burarudi rero ubona baratwumva hano mu kiganiro muri kano kanya bagomba kugufasha tuzabihamagarira ariko bagombye kuba baraguhaye ibimenyetso n'amakuru kuri uwo mugabo aje kuhakura muri 2008 niba arakoreraga Heineken niyo cyane cyane yengana inzoga na Burarudi n'ukureba aho yari aje aturutse kugira ngo dushobore kumenya neza uwari we naho aherereye none iyo uvugana na musaza wawe birumvikana umutwaje ijambo niwe mukuru wavuze uti reka njye ku ijwi ry'Amerika mbaryewe uvuga uko ikibazo giteye iyo muvugana atekereza iki kuri papa we
nawe nyine arashaka kumenya papa wiwe nk'umwana we wese nyine yifuza kumenya umubyeyi we ego arabyifuza cyane nico bituma kandi rero ubu unye arabishaka cyane kuko ariko arakura nico bituma rero twari nari nibuvuye kugerageza kumufasha.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gatu. Uzagerageza kushakisha turebe ko twamenya aho aherereye, nitugira Imana azatwemerera guhura n'umwana we utwaje ijambo. Musaza wawe Mugisha yani Chris, niba uyu papa we yakumva muri kano kanya, birashoboka ntago yumva ikirundi, ariko mu butumwa ugomba kumuha, ni mubona nzabumuha, niba kumva muri kano kanya, niki wumva Chris ndese nawe mushaka kumubwira?
Amakuru amushikiriye cyangwa ashoboye kuboneka ko yakibonekeza tukamubona, kaza hara umwana wiwe.
Mbera Mbayisenge, urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, ukomeze utegereze wizeye, nitugira icyo tugeraho tuzabikumenyesha. Ngaho rero gira amahoro y'Imana.
Ego namwe makoze.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro agasaro kaburaga, umwe hari kwa muri sanga inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga. Ni umwana witwa Fish Bizumuremyi Ismael ushaka papa we Bizumuremyi, yabaye mu bigo bitandukanye by'impfubyi mu Rwanda, ageze igihe abaye mayibobo. Papa we yitwa Habiyambere Yusuf Fish Bizumuremyi Ismael, atuye i Kampala muri Uganda.
Ikinza nyuma y'iki kiganiro njye nimo ndashaka ababyeyi banjye, ariko mu babyeyi bo nshaka ndakeje ko nimo ndashaka data kubera ko mama wanjye yarapfuye.
Komera.
Yapfuye, yapfiriye ku Gisenyi, twari duhongoka apfira ku Gisenyi, banjyana mu kigo cy'imfubyi ku Gisenyi, mbaye igihe gitoya baranzana banjyana aho bita Igitarama, naho nabayeho nk'umunsi umwe, barangije banjyana muri Arufurina Irwamagana. Ngeze Irwamagana niho nabaye igihe kinini, bamfatira amafoto yanjye bakajya bayajyana bayigendesha bayishyira kuri modoka za Croix Rouge bashaka ababyeyi banjye, ariko none igihe kiragera Leta y'u Rwanda iravuga ngo abantu badafite abana muzaze mufate abana mugende mujye mudufasheho mugende mubarere. Iyo umuntu wanjyanye yanjyanye ahantu mu byaro, iyo ngiyo mbona ko nta gahunda zari zifite, ndaje natura ko ninjira mu mujyi wa Kigali.
None se bari bakujyanye ibyo gukora iki? Bakuragije inka, bakuvomeshaga amazi, warahingaga?
Bandagije inka, nkajya ndagira inka narangiza nkajya kuvoma mu ruzi rwo bita Sake. Ari kuvomera inka, ariko naho maze kugira ubwenge bukeya, maze gukuramo gahoro gahoro, njyewe mpita norokayo nigira mu mujyi wa Kigali, ndagenda nibera mayibobo.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite nk'imyaka nka 12. Imyaka 12 nabaye mu Kigali, aho nabanje kuba muri Nyarugenge, naberaga aho ngaho bita mu Gakinjiro, ariko nyine ndi mayibobo. Hanyuma nza gushaka umuntu, nza kubona umuntu w'inshuti yanjye ashakira indangamuntu yo mu Rwanda, arayima ndayibona, ariko noneho mu kuyibona iyo ndangamuntu bakoze icyo twita insobi, cyangwa se izina riheruka mu cyufu cyo gushyira, aho kugira ngo bashyire izina Ismail bashyizeho Asumani.
Bakwise Asumani kandi witwa Ismail.
Aha. Ikindi cya kabiri data, bite ko nari umwana muto, yanatekereza ko bamwitaga Habiyambere Yusufu. Mama wanjye bamwitaga Nusura Nyirahabimana, kandi nkaba nari nzi ko ikindi kintu nshobora kwibuka, njye wari umwana w'imfura, aho umwana wankurikiye wundi.
None se kunva wibuka mama wawe na papa wawe, uyu mama wawe yitaba Imana mugeze ku Gisenyi muhunguka, wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite ko mama wanjye yajyaga avuga amazina ya papa nyumva, ndateza ko nari mfite nk'imyaka, kubera ko njye navutse muri 1991. Twarahungutse turaza twaciye ku mupaka w'u Rwanda ne Congo, aho bita Ibukavu, noneho batujyana ku Gisenyi. Mama arwara indwara, hari indwara yaba y'impunzi zo za impunzi zarwaye indwara zo bitaga macinya.
Yego.
Mama wanjye niho yapfiriye aho ngaho ku Gisenyi, bahita banshyira mu kigo cy'imfubyi. Maramo igihe gitoya bagenda banzana gutyo, banjyana Igitarama mara nk'iminsi nk'umwe cyangwa se ibiri, banjyana muri Arufurina Irwamagana.
Yego. Hanyuma se ko mama wawe yakubwiraga papa wawe icyo gihe cyose papa wawe yarari hehe muri muri Bukavu
papa wanjye duhunga wanjye nabwo nigeze mubona ko mama yajyaga muvuga ko yambwira ko papa yasigaye mu Rwanda
we ntabwo yahunze
we ntabwo yahunze
none se mwari mutuye yakubwiraga ho mwari mutuye
icyo nicyo kibazo nicyo kintu cyamba cyane niyo ubu ngubu aho twari dutuye ntabwo nari imazi ariko ntabwo nari imazi pe kubera ko nari mutoya kandi mama yapfuye ndi mutoya
yego ariko urambwira uti nari umwana w'imfura hari barumuna bawe wari ufite
nta barumuna banjye nari mfite uteka ko turi muri Kongo mama wanjye yabyayeho umwana mu wundi mugabo
yego
uwo mwana ariko nawe yayisapfa twari muri Kongo aho bitaga igitaminsi hari abangaho bitwita ibitongore bya hasegere nibyo byatugiriraga neza bakaduha ibintu byo kwambara byo kwiyorosa nk'uko nguko nyine
yego
umwana wankurikiyeho yayisapfa ariko noneho hari umuntu mama wanjye hari undi muntu yajyaga avugaga ko yavaga muri famiye y'iwabo uwo bitaga Yahaya ariko we ntabwo nashoboye kumumenya
nta wundi muntu yavugaga uretse Yahaya nta wundi yavugaga mwene wabo
nta wundi yavugaga Yahaya akavuga na papa wanjye numva avuga amazina kubera ko bamwitaga Habiyambere Yusuf ko we ntabwo yigeze ahunga kubera ntabwo nigeze mubona
yakubwiye icyo yakoraga yari umushoferi yaracuruzaga se yakubwiraga niba arakundaga kujya gusenga
nabankubeshye ntabwo kujya gusenga bari abasilamu
yego ndabyumva
n'impamvu Habiyambere Yusuf twari abasilamu ariko ntabwo yambwiye ikintu yakoraga cyose kuko yapfuye nanjye ndi mutoya bite ko yarabanje arwaye noneho abakuru baruje banga ko mbana nawe babavuga ati nyine umwana n'umwana namukabanye na nyina arwaye izi ndwara n'umwana arazarwara ahita apfa mama babaranza bamumvano bamujyana mu bitaro byo ku Gisenyi niho yapfiriye
none ko wakuze uri umuyisilamu uzi ko witwa Ismael hari umusigiti mukuru uri ahitwa i Nyamirambo urahazi
wonzi aho umusigiti mukuru wonzi w'inyamirambo nabo nawe ndawuza ahuriye
yego
ariko wonzi nzi umusigiti wa ngaho mu mujyi uciye ngaho kuri Mateusa aho ngaho kubera ko hari umudamu nakoreragaho bitaga mama Kereni kwa nari muzi bamwitaga mama Kereni najyaga niho nabona arahakoreye umudamu yacuruzaga ibyo kunywa yabyukaga mu cyumba bagateka icyayi bagateka ibyo kurya ariko noneho babitekera mu gakinjiro tukabijyana bitetse
mbere yuko uza muri kino kiganiro agasaro kaburaga waracyumvise uravuga uti nzaza cyangwa se n'uwakuriya karati uzajyeyo
hari umuntu waje aha hari abantu benshi njya inshuti zanjye we nabanaga nabo i Kigali nkikiri mutoya bajya baza aha ngaha i Bugande bakongera bagasubira mu Rwanda bafite bene wabo inangaha niyo yaraje amiye nimero nyine nimero yimaye nanjye ndimo gushakisha kubera ko nabanje kujya ngihamagara ibyo acaho kwa yaramwe ngo iyi nimero nimba mbere ku ijwi rya Amerika nanjye niko kugerageza nyine biteye ko nyine abanyarwanda bafite umugani uvuga ngo nawe upfa adapfunda imitwe nanjye nyine niko nuko nguko iyi nimero yanjye iri kuri WhatsApp iri kuri TikTok iri kuri no ku Facebook irahari ndatekereza ko ndi umunyarwanda kabisa wujuje ibyangombwa udafite ikibazo cyose ikibazo ufite cyo gushaka famiye yanjye mbe mu buzima nimo ko nangaye ubwandi meze nabi kubera nagerageje no kujya kuri ambasade y'u Rwanda hariya iri aho bita Kamoshya urimo ya Kamoshya nawe nagerageje kujyayo mbona ko nta kintu bigeze bamfasha bandebye nk'umuntu nyine uri aho ngaho udafite 11 nayo bivaho
wageze neza kuza ku ijwi ry'Amerika tuza gufasha uko dushoboye agasaro kaburaga nicyo kabereho no kugira ngo kabature uwo mutwaro mu bamwikoreye wo kutagira ababyeyi ngaho rero Fish Ismael bizumire myinda gushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
nanyo ukije bari mara mumfashe kabisa mumfashe
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wicikintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
igice cya kabiri cy'ikiganiro agasaro kaburaga tugiye kugiharira noneho ababyeyi bashaka abana babo ndahera kuri Mukandera Marie Jeanne amaze imyaka 46 atandukanye n'umwana we w'umukobwa witwa Jacqueline ntari ndi zina rye tuzi uwo mwana yamubyaye afite imyaka 18 mubyarana n'umugabo witwa Albert Souvenier wategetse ikigo cyacukuraga amabuye y'agaciro cyasumirwa irw'inkwavu mu mwaka w'1979 nibwo uwo mwana bamumwambuye bamujyana mu Bubiligi aho yahawe umuryango wamureze Mukandera Marie Jeanne afite imyaka 72 arifuza byibuze kuvugana n'umwana we atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Michigan
ikinzanya aho ngaho ni kugira ngo mubashe kunsatishiriza umwana twaburanye kuko umwana wanjye yagiye afite imyaka 10 bamaze kumutwara amasaha 9 y'ijoro ngiye kureba umwana baravuga ati umwana bamutorokanye bamujyanye ndabaza ninde bamutwaye ati yamuhaye umugabo witwa Jean Rahamatare yari umuhinde kuko yari yaraguze ubwoko bw'ubiri
umwana wawe wamuhaye Rahamatare ninde
Mwana Souvenier Albert ni umugabo wanjye.
Wowe wabyaranye na Albert Souvenier?
Albert Souvenier ni umugabo wanjye. Albert Souvenier.
Albert Souvenier yakoraga iki mu Rwanda?
Niwe wari umukuru wa Jekamine hose, ibihugu byose za Congo za Lubumbashi za Kinshasa niwe bamwitaga agent administratif.
Hanyuma se we mwahuriye hehe umwana mwamubyaranye uri hehe ukomoka hi Rwanda?
Jewe data maze kuzana n'uwo muzungu bavuye Kisangani ngo baje gukora iyo ngiyo irw'inkwavu none uwo muzungu uza kubyarirwa mu Rwanda data ashaka umugore w'umunyarwanda witwaga Kankindi Delphine niho nabyariwe mu Rwanda maze kubyarirwa mu Rwanda noneho nza gukura maze gukura numva najya ko najya gusaba akazi nanjye nakora nk'abandi ndagenda njya kumusaba akazi anyita imodoka anjyaniwe mu rugo tugeze mu rugo arafunguriza ndinjira maze kwinjira anjyana mu cyumba mbonye anjyanye mu cyumba ankubise ku gitanda ndebye mu biyo ndavuga reka da ndavuga agenda agiye ubwo mpita nsubira mu rugo rwose nahise nsubira mu rugo pe akaba umugore mwene wacu w'umukongomani w'umuruba witwaga Christina uwo mugore ndagenda ndabimutekerereza ato ya oya wari kwemera ndavuga oya kubera ko ari bwo bwa mbere nshobora gutwara inda udatoya ntakuvuga gutwara inda humura ego basubireyo baguha akazi niko bigenda ndagenda ndicara nk'icyumweru ndabyibazaho undi mutima urambwira ati genda ujye gusaba akazi tu wenda ntabwo ushobora gutwara inda kuko naragiye musanga ku biro amuto modoka turagenda niwe mu rugo akora ibyo akora arangije genda mubwira ndavuga ati koko narahagurutse ndavuga ubuzi uko ari we wa mbere mbonanye nawe n'intwarinda uzabuzi kwinda ari yawe arabyemera mubyeyi wanjye cyokora amaye akazi koko ndagenda njya gutangira akazi yo gutangira akazi mu cyumweru kimwe uwo mugabo Ramatare kuko yari yasize ku biro byiwe uwo mugabo Ramatare ahita anyirukana ngo nangiye gusinzira ngo ndagenda ndicara mu rugo nishyuye mu rugo nkajya numva nazi ukuntu meze nkajya nirira itaka ibiryo bikananira noneho musaza wanjye sinzi ukuntu mukuru wanjye yavuga ati ariko ibyo aribyo byose Mukandera agomba kuba afite inda noneho musaza wanjye araza ati niko kutajya kandi ukaba wirirwa usinzira ni ibiki mbwira umuntu waguteye iyo nda ndaceceka nta kimwe amubwiye ankubita imigeri yava ukaza akankubita imigeri ati utaka iyo nda mpaka nzayigukuzamo nzayigukuzamo mbo ngiramiye koko yankubitaga imigeri cyane mukuru wanjye nakaza akankubita imigeri yamubwiye semana yanjye noneho nzabigenza gute koko ndabona bamire nabi nibwo nagiye ngeze mu nzira afitana nawe amwita umudukari ati bike ndavuga baranyirukanye wacu barankubita buri munsi baravuga ko bashaka kumuza mwinda ngo nimvuge uwanenye ati nta kibazo tugenda yaragenda ansura kuri bitaro ahamagara dogiteri ati uyu mugore hari umugabo witwaga Amanduzi yari umukusu bakoraga ku bitaro yari umuganga ati uyu mukobwa njyanye hano yaza akazi nikamunanira nimuzapime kumukura mu kazi mutabimenyesheje akoze adakoze muzamureke kandi muhaye icyumba kimwe hano ku bitaro ntiwazajya nuko byagenze
ni naho wabyariye rero
niho nabyariye cyo kwajyagaza kunsura akaza kuba amafaranga nkajya guha bakanwara umudokari nkajya guhaha ikabarundu
hanyuma se kuva umwana wawe avutse yagufashe nk'aho uri umugore we aguha icyubahiro cy'umugore yagufashe ate
ewe mubyeyi wanjye yaranyubashe yaranyubashe kweri ariko ikintu cyatumye mbabara cyane koko nuko banyibye umwana kandi batamukoye ni nacyo cyambabaje
bamwiba batamukoye urashaka kuvuga iki wagira ngo baguhe inka mbere yo kumujyana bamujyana mwari mwabyumvikanyeho mbese byagenze gute kugira ngo umwana wareze wakuriye iwawe ajye mu maboko ya Rahamatari na Souvenir byagenze gute
ese nagiye yanaragiye ngeziwe mu rugo ngiye kwaka amafaranga y'iposho aravuga ati umwana ni murekere hano murekere mu rugo abe mu rugo ngo yige igifaransa kuko numvaga rwose umutima wanjye ntazi ukuntu meze ndavuga ariko ibyo ari byo byose kumureka nka mujyana iwanjye ngo yareka umwana kuko ari uwanjye arererwa aho ngaho mu maboko yanjye ndavuga sawa umwana nibwo yagumye aho ngaho yewe nta n'umwaka waheze ngiye kumva numva ngo umwana bamujyanye
hanyuma se ntiwamusuraga
naramusuraga mubyeyi wanjye naramusuraga kweri umwana naramusuraga umwana kundo nari naranze nuko azajya mu Burayi rwose
bari barakubwiye ko bashobora kuzamuhereza i Burayi
no ndamubwira umwana wanjye ntabwo nshaka kuzajya mu Burayi ntabwo mbishaka ngashaka ko izakurira mpaka kugeza igihe uzakurira ndavuga ibyo uzajya ibyo ngibyo noneho kubera ko arazi yari afite imyaka icumi akambwira ati mama reka nzagende kuko ningerayo nzagukiza nize nyirarume nize bakuru bawe bose nzagakiza mama reka ngende ndanga pe nari naratsembye ndatsemba k'umwana gusa kugenda mu Burayi ndavuga ahubwo mbizi tugende mu rugo kuko tugende mu rugo ntabwo ngusiga ntabwo ngusiga noneho abari bari aho baravuga ati mukandera reka umwana ntabwo azagenda batakubwiye umwana ntabwo azagenda batakubwiye ndavuga sha muzambere ijisho ati sasa ukuntu baje kumutwara muri iryo joro abazamu bari bitahiye abakoragiye mu rugo
umaze kumenya ko umwana wawe yagiye hari icyo wakoze kugira ngo ubaze aho yagiye hari icyo wakoze kugira ngo ushobore gukomeza kuvugana nawe uwo mwamubyaranye Souvenir yakubwiye iki
njyewe nta kindi nahise nkora kuko nahise mbibwira abantu ngisha abantu inama abantu bangira inama ati irukanye ujye gutangirira umurege umwana atari yagera kure naho umwana yageze kera ndagenda njya kurega ngiye kurega mubyeyi wanjye naramuregaga bagahamagara umugabo w'umuhinde noneho umugabo w'umuhinde nanjye nagira mu rubanza nkabwira umugabo ntabwo mushaka kuko ntabwo ari we nabyaranye nawe uyu niwe watuma umwana wanjye agenda ntabwo nabyaranye n'uyu mugabo ndashaka uwo twabyaranye nawe ambwira ikintu cyamuteye kugira ngo atware umwana wanjye batabimbwiye
noneho rero reka nkubaze kuva umwana wawe yagenda ajya mu Bubiligi mwigeze muvugana
kuva umwana wanjye amaze kugenda ntabwo twavuganye na se ise yahise agenda ahita amukurikira nawe ageze iwabo umugabo nakwezi na kumwe yageze yahise apfa ako kanya ni nacyo cyatumye umwana wanjye tutavugana
urambwira ko kuva yagira Burayi mutigeze mwongera kuvugana hashize imyaka myinshi igera kuri 41 utazi amakuru y'umwana wawe
nazi ndagatekiwe gusa nazi nawe yerekeye usibye ko bumvaga bavuga ko ari mu buriri
ndibaza impamvu umwana yagezeyo kandi se yahise yitaba Imana ntabwo yamubujije kuguhamagara ndibaza ikintu cyatumye umwana wawe ubwe atumva yuko yagusezeranije yuko utazamukena nako ntacyo uzamuburana ndibaza impamvu atongeye kugushaka
eh mubyeyi wanjye nigitangaza akungu nigitangaza gikomeye cyane kuko ngumvise ko uwo mwana nanje ndi yongiye ngirwaze umwana ngo yajya agaterereza yohereza address kugira ngo zingereho mbashe kugira ngo mvugane nawe abakobwa abana bamukera wanjye abo bana biwe ngo niwe bajyaga bayifata bakabiha nyina urabona bakamubwira ko njyewe nariho urabyumva bavuga ko nyina ari uwo nguwo mukeba wanjye mama wawe yarapfuye ntabwo abaho nuko niwo nguwo
Terese cyane none Jacqueline Tejoli niba kumva muri kano kanya ni umunota umwe nguhaye ngaho umubwira icyo kuri ku mutima imyaka 41 ishize utamuvugisha niba kumva ngaho ufatiye umunota umubwire ijambo ry'umubyeyi
Jacqueline mwana wanjye mbanje kugusuhuza mwana wanjye Jacqueline waragiye umaze kugenda mwana wanjye nimwibutse ko ufite nyoko wakubyaye nyoko agutwaye ndara amezi 9 akajya ku gishe cyawe uko nkirebye mwana wanjye wibuke ko ufite nyoko wakubyaye wibuke ko ufite nyoko wakubyaye abandi bana bagira impuhwe zo gushaka za nyina uko batakaraniye nawe umenye ko babagutwaye nabishaka uvuga kuzadukiza ugakiza musaza wa nyirarume ndirabiye sikwavugaga sinari naze kugenda none mwana wanjye koko unteye inkungu ku mutima kugeza ubwo narwaye igisukari kubera ibitekerezo byawe byakinda cyokwanga gusabye kumana imana ikomeze ikuragire kugeza aho uzumva ushaka wawumbuye imana nyagasani izaduhuza bishize amaboko y'imana imana nikuragire mwana wanjye
komera mubyeyi ndakumva ndagukomeza kandi ndasaba cyane kugira ngo Jacqueline nzamugezeho ubutumwa nzabumuha abamuzi nzabavugisha kugira ngo bamfashe bampa amakuru ndabazi bamwe bamuzi ngaho rero ukomere wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
Agasaro kaburaga
mu mwaka w'1997 ababyeyi babanje Rwanda bageze ku ruzi rwa Chuapa hitwa Basankusu mu ntara ya Mbandaka muri Zaire bahunga bari bafite abana babiri b'abahungu wari ufite imyaka 2.5 n'undi wari uruhinja igihe kigeze kugira ngo binjire ishyamba bahunga uwo wari ufite imyaka 2.5 Kwizera Jean Pilare bamusigira umunyekongo baragenda byatewe n'iki kugira ngo bamusige arihe nyina Imakurata du Senabera ari hano mu kiganiro agasaro kabura gatuye mu mujyi wa Yaounde muri Cameroon
ari umuntu wampaye nimero zanyu ariko anyuze kuri message kuri témoignage z'abantu bagiye babona abantu babo mu gihugu arazinyoherereza anyohereza adresse zanye aba mu France arambwira ati gerageze kwazabona umwana wawe wenda bashobora kugufasha ukazabona umwana kuko bahuza abantu benshi doyanyoreje témoignage z'abantu benshi bagiye babona abana babo n'imiryango yawo do bituma nanjye gerageza kureba ko nabona uwanjye yasigaye muri Zaire
umwana wawe yasigaye muri Zaire hehe
asigaye muri Zaire tumaze kwambuka Chuapa kuko twajyaga n'amaguru twageze Gisangane turaharenga tujya ahantu bita Chiwapa Murumba muri zone ya Murumba kuruzi bita Chiwapa. Urwo ruzi rwa Chiwapa twamaze kurwambuka, mu gihe turwambutse kuko twayosaga nk'abantu mu binyuma bituma abaturage baho baratubwira bati inzira zose bazifunze, nta hantu mushobora kunyura usibye inzira y'ishyamba y'abahigi, niho honyine hasigaye inzira kuko hose inzira bazifunze, ntawe ugibandaka, ntawe ukomeza, nawe dore kwinjira ishyamba gusa. Baratubwira bati iryo shyamba kugira ngo murisohokemo mugere aho abantu batuye muzamaramo iminsi itanu, ntabwo ari inzira y'abagore cyangwa abana. Ubwo icyo gihe nari mfite abana babiri, ndi kumwe n'umufasha wanjye, twari dufite abana babiri. Uwo mukuru ntabwo yonkaga, yari akiri muto wa nyina, yari afite imyaka ibiri gusa, afite imyaka ibiri n'igice. Hano mfite rero uruhinja ari we turi kumwanga, we niwe wabaye umugabo deja. Ubwo badukonsera baravuga bati abagore nibasigare hano n'abana ni ishyamba ry'abagabo gusa. Noneho ubwo njyewe ndi avansira nyine ndavuga ntabwo nsigara, umugabo ati no ntabwo usigara, tupfa kuryinjiramo. Ariko noneho kubera ko uwo nguwo atonkaga kwari kumwe n'abasirikare baravuga bati niba umwana atonka ntabwo adukurikira munasigare, kuko baravuga ngo umwana nagera mu ishyamba akarira bashobora kutwumva ngo bakaza bakatwica kuko inzira yari ntabwo ari kure yabo. Ubwo rero nibwo twafataga icyemezo cyo gusiga uwo mukuru tumusigira umunyagihugu waho ngaho w'umuzayirwa, aduha amazina ye ati igihe muzagera ahantu mufite amahoro muzagaruke gutwara umwana wanyu nta kibazo. Mu twarabyeseye, twatangiye kubyeseya kuva kera, kuva muri demire tuwa umugabo yareseye kujya aribwo bicaga Kabila bafungaza frontiyeri aragaruka. Bo dufata icyemezo cyo kuza muri Cameroon kure ko Croix Rouge International yabidufashamo, tunyura muri Croix Rouge tuba adresse z'aho umwana asigaye, bagerageza kumushaka basanga umwana baramwemuye baramushyize, uwamufite yamuhaye undi muntu ngo yari ageze igihe cyo kuba yajya kwiga kandi nta mwaya afite, bituma amuha undi muntu nawe yamuhaye amazina yabo. Croix Rouge yaramuduhaye, yaduhaye amazina yabo. Umuntu niwe turimo kugerageza gushaka, kuko Croix Rouge yatubwiye ko barimo guhisha umwana badashaka kumutanga, baravuga bati abanyagihugu batubwiye ko tudashobora gufata uwo mwana ku ngufu, ko nitugerageza kumufata ku ngufu bashobora kumugirira nabi. Abo twakomeje gukomeza gushakisha, ariko amazina y'abo bantu turayafite.
None se amakuru ya nyuma mufite yavuye Chwapa ubaherereye mu kahe gace?
Amakuru ya nyuma batubwira gusa ko uwo mwana ahari kuri uwo muntu umufite ngo ni n'umutemo wo mu Yehova umufite.
Yego.
Kwigeze guca ku mupadiri wari ugiyeyo w'umuzayirwa ajyayo, niwe waje atubwira ati umwana kubera ko nta n'amafoto ye mufite nicyo kibazo yagize, ariko abaturage bamubwiye ko uwo mwana ahari, umubyeyi umufite amukunda cyane kurusha n'abandi bana bose, bamuhinduye iwe kuko ngo nta bahungu yabyaye kuko wacu ni umuhungu.
Nk'umubyeyi igihe wamusigaga inyuma ukatwara undi, wumva gumeze ute gufata icyemezo cyo gusiga umwana wawe w'imyaka ibiri n'igice ukamusigira abantu ubonye aho ngaho ukavuga uti muzamundereye ndagiye? Ndashaka kumva nk'umubyeyi ikintu wumvaga kikurimo icyo gihe.
Icyo gihe nabirwaye kinini, nari nta shuwa yindi nari mfite atari ukumusiga, kuko twari kumwe n'abasirikare badushyiragaho presiyo, kuko umugabo wanjye ikibazo twagize umugabo wanjye niwe wagendaga abavugira Fransa, kuko ikipe y'abasirikare bari twagendanaga nabo na Gifaransa bari bazi. Noneho umugabo wanjye niwe wari uzi Gifaransa, bamufata hano taje kugira ngo agende abavugira Igifaransa ahantu hose tugeze. Noneho biba ngombwa kuko umugabo yari yavuze ati njyewe niba umugore wanjye asigaye nanjye ndasigara. Abasirikare bashyiraho igitutu bavuga ko niba atemeye kuzana asiga bamwishe. Ubwo rero biba ngombwa ko dusiga umwana ku ngufu z'abo basirikare, kugira ngo tugire amahoro tuba tuti wenda umwana Imana izamurinda abeho natwe tubeho Imana yaraturinze twabayeho kugeza aka kanya nta kindi twahuye twahuye muri ambisikade nyine ariko Imana yaraturinze baraturase barankomeretsa ariko nkomeza kwizera ko umwana ariho ni igitsure cy'abasirikare cyabiteye
nyuma y'imyaka 27 uri mu kiganiro Agasaro ka Buraga nta kutagize umushakisha uri hano uvuga uti nimumfashe murebe ko mwambonera uyu muhungu wanje ndahamya ko ubungu basigaye avuga indimi zaho ngaho hari nk'umubyeyi umubwire mu Kinyarwanda ni umuntu utankunda gutanga nk'abantu baje mu kiganiro kugira ngo umuvugishe umutima niba umwana wawe akumva nitunahura nzamwumvisha uko wamubwiye niba akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
nifuza ko umwana muramutse mumubonye mwamubwira ko afite ababyeyi be bamubyaye mu nda ko afite ababyeyi be bamukunda kandi zanko bakaje niyo yaguma hariya wenda tukajya tuvugana cyangwa se ashaka no kuza kutureba kubana natwe niba byashoboka we yakubwira icyo yifuza ariko akamubwira umukamubwira ko afite ababyeyi bamukunda ababyeyi bamuhaye bamubyaye mu nda.
Urakoze cyane rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane ubwo ntegereje by'Imana izageraho n'ibyo izabafashamo. Murakoze cyane
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka.
Mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa gatanu ku musozi wa Kibagabaga ku mashuri abanza niho umwana w'umuhungu witwa Jean-Claude Muberanziza wari ufite imyaka 11 yatandukaniye n'umuryango we. Uwo mwana yararongotanye agera kwa sekuru igitaramaza kuhava ahunze akurikiye abandi ajya muri Congo yanze kugaruka mu Rwanda yibwira ko nta muryango asigaranye ariko bose bararokotse. Nyina ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga mushaka Mukabarisa Dinavera atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kakivu akagari ka Kibaza umudugudu w'ubumwe.
Nungisha mbari gushakisha abana baburanye n'imiryango cyangwa ababyeyi baburanye n'abana babo nange mfite ishyaka ryo kuza kugira ngo mfashe kubera umwana nabuze.
Umwana wabuze mwaburaniye he ryari?
Twaburanye muri Jenoside 1994 tuburanira ahantu ku musozi wa Kibagabaga ku mashuri ya primeri hari mu muhoma saa 9:00
byagenze gute rero kugira ngo mutandukane mbwira.
Habayemo amasasu menshi yiruka nkana na bene nyina igihe saa tanu z'ijoro baragaruka bandamubura bikomeza gutya tuyendi iyo twahunguka tutongeye kubonana.
Yitwa nde uwo mwana ushakisha?
Yitwa Muberanziza Jean Claude.
Hanyuma ajyana n'abandi mutatanyijwe n'amasasu abandi baragaruka we ntiyagaruka mwababajije aho bamusize?
Bambwiye ko bari ku hantu hari makawa hanyuma nimugeze mu gitondo mbona undi mwana bari kumwe mubaje arambwira ngo yakomeje aragenda yakomeje yirukankana n'abandi aza kugera za Gitarama ahasanga sekuru na nyirakuru abasaba babiri abanyirasenge batatu akomeza agenda gutyo umwana yaje kugera muri Congo na base wabo babiri.
Yari afite imyaka ingahe muri 94?
11 ariko nsubiye inyuma hari amakuru naje kubona ariya sota ariyo mu mujyi ajyaga imbarira impapuro intambara yo muri Congo yaje gutana na base wabo na ba nyirasenge bo baragaruka warabura.
None se isira amakuru yaguhaga yakubwiraga uko ari hehe?
Yari muri Croix Rouge aho Kisangani yujuje ari imyaka 15 ngo bamuvanemo kubera ko ababyeyi be babonetse akanga kuvamo avuga ngo twarapfa. Nagerageje no kumuha amafoto banyaka amafoto nk'inshuro nk'eshanu ariko ngo ntabyemere. Intambara muri Congo yaribaye umwana niko kuburana na base wabo na ba nyirasenge.
Intambara yo muri Congo yihe? Habaye intambara nyinshi muri Congo
iriya y'1997
ari kumwe na CICR yabaga hehe? Yabaga mu yihe nkambi?
Nkambi ntabwo bayimbwiye, bambwiye ngo ni ukugenda bagashakisha mu giturage ariko bazi ko ari muri Croix Rouge nadatanze asubireyo. Nanjye barambwira ngo komeza urindire uzamubona n'utamubona uzagarukira bere inshuro eshatu barambwira ngo ntawe barabona n'indindiri abase babaziye na ba nyirasenge barambwira ngo bari bari kumwe kisanganye intambara ibaye ariko baratandukana
mubera nziza yarafite aba bavandimwe nimbara bafite se bari hehe
turi kumwe bose
mubwira amakuru yabo wasanga arimo kumva muri kano kanya
mubera nziza n'imfura yanjye ndamukunda ndamukumbuye natanze amafaranga ndi kumushakisha bambwira ngo yaje sinamubona banjye amafaranga bateka mitwe ariko ndamubwira ngo niba nyumva akaba nyumva mana yo mwizira amafasha itakabaho nzamubona n'imfura yanjye ndamukunda ndamutekuye ntamubonye akikomera najyana sinazagikira harusi ibyo mana yo mu ijuru niba nyumva yakabyara yakabaho imana ikimufashije anambabarira nyandikire cyangwa azampamagare kuri telefone ni yanjye nshirumo baba naho namubona gusa mu maso wenda nkwitira nashima imana
komera ubwo waje mu gasaro ka Buraga n'inzira nziza batangiye tangasuje gukomereza hano mu gasaro ka Buraga kugira ngo ubone umuhungu wawe ndahamya nkomeje yuko aho yabari hose ashobora kuba akiri muri Kongo yaragiye muri Kongo hirya se yaragiye muri Zambia se hari ibihugu byinshi abanyarwanda bagenza amahanga wa mugani wa mukimbiri nibuka neza yaragutukaga kugira ngo urakagenda amahanga kandi atakwanze nawe Imana muri uko ridashira none
ndakunda
papa we aracyariho
papa wariho n'abavandimwe we n'abasa babo ngabo n'abanyirasenge bariho ariko turi inyuma hari amakuru ndi kumva ariko niba ari mu kanwa navuga ngo arafatika cyane
yego
ndi kumva ko ngo ashobora kuba ari muri Congo Brazzaville hari umwana twari duturanye ubu ni umugabo arambwiye ngo mukuri we niwe uhaba arambwira ngo yigeze kubwira ngo uwo mwana yaramubonye ubwo rero ayo makuru uwo muntu ari kumpa niba ari kunshinyagura ntabwo mbizi akambwira ngo ashobora kuba ari muri Congo ari muri Congo Brazzaville
ntuvunike niba ari muri Congo Brazzaville nzamenya amakuru ye kubera ko abantu buri cyumweru abantu babicaye kuri radio barimo bumva gasaro ka Buraga bavuga bati twumve amakuru y'iwacu twumve amakuru y'abacu badushaka ubwo rero uzabona na mubera nziza aduhamagaye atubwira ati ndi hano niyumva yuko muhari yuko muriho azavuga ati nanjye ndatashye nta kabuza niba ahari tuzamubona none mubyeyi hari kindi uwumva ushaka kumbwira kugira ngo umuhungu wawe acyumve
ndamubwira ngo nyuma yabo ngabazo ba rumuna bari bahari na bya bandi bana barahari nabo baramushaka nyirakurageze mu bukecuru aramushaka aravuga ngo wamama nkamubonera nkapfa rwose mbabari imana yaramurinze yambabarira wenda nawe twamubona gusa tukabona isura ye noneho se nawe aravuga ngo naramukatashye ngo azakirwa asenge imana yo mu ijuru ubwo ibyo byose rero aramutse abyumvise akatubabarira akatumenyesha nawe ari nawe atata ariko tukajya tumureba tukavugana kajya kuri telefone tukavugana tumureba byadushimisha mana yo mwije bari kimurenza akabyara ndayisaba ngo uzampunze nawe ndi muzima ntari napfa nanjye ngeze mu bukecu byashimisha
komeza usenge imana abantu bayisaba bayizeye bafite ukwemera ukuzuye ntakabuza irabumva ngaho rero mukabarisa dina veranda gushimye cyane kuba wizeye agasaro ka Buraga wategereje igihe kinini aho rero ugire amahoro y'Imana ukomeze utegereze wizeye ningira icyo ngeraho nzaguhamagara
murakoze cyane mwe gukomeza
ikiganiro agasaro ka Buraga cy'umunsi hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127 7 7 3 7 3 nongere nyisubiremo 00127 7 7 3 7 6 0 naho gutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.